Why?
Call me Desian.
Batman.
Chikuze. Batman. Shanky baby. Kala kinyono na nichekea, sina mpango na wembali watembea, kichochoro ni kinyona wananipea, lego sitochelewa, nina kupea. Lini kala kinyono na nichekea, sina mpango na wembali watembea, kichochoro ni kinyona wananipea, lego sitochelewa, nina kupea.
Move, I like the way you move, unawakunya na 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 na. Siri mina penda marijuana kama chiku sivi paya kujuana kukatiana ni kunyanduana mademu wageto hawajui kunyimana ma high school ukata maji chini ya maji kone kamponi hadharani uwezi kuwa pedu kose klala ndani miadarati tunayuza tunakazi.
Lini kala kinyono na nichekea, sina mpango na wembali watembea, kichochoro ni kinyona wananipea, leba sitochelewa, nina kupea. Lini kala kinyono na nichekea, sina mpango na wembali watembea, kichochoro ni kinyona wananipea, leba sitochelewa, nina kupea.
Natoka kakuma, kaka kakuma, nataka kakuma, uuma. Usini nyime.
Ukitembea mi napenda kuzikemba, napenda kuzikemba vile umezibeba, kwa zana derama kichwa kilemba, ukijinamana na kufiri kinena, kasheba na beba kama hando kwa mabega, kuzega nikikadema bila kuhema, napenda nikidunga nikisting kama biz, kwa shimundani nafungua kifuli na kizu shliz, asha wika jiz, asha dai ya noranki hold on please, I squeeze mini champa kayole na situ wangi kubriz, wangi dry kudibis, kudala kudismiss.
Akiniona moto, akiniona anawaka, mtoto kiuno jumbo, na chitino anataka. Katoto kata katafunua, na kakufomu kila formula, kama kanywaja ko ready to drink, ama mafungu ready to pick. Kana njaa kana dainizi, njebe hakata kitizi, soba wale sio crazy. Canada ikamebweka nika keep busy.
Natoka kakuma, kaka kakuma, nataka kakuma. Uuma.
Chikuze.